Ushumile minyaka yadlula ngasibona isithandwa sami manje nje ngiyakukhumbula mazuzu. Ushumile minyaka yadlula ngasibona isithandwa sami manje nje ngiyakukhumbula le bantula. Ngidlulile minyaka ngingambona ulove wami. Ngiyazibuza baby ngabso tola abanye abangcono. Ngiyakhumbula le bantula baby kulamalanga uthonga pheke nasebusuku kuthimba ukulala. Awugeza ukuzophesuka okongafahlaka kanti baby yine yenza kuthi ukhamba amanga. Ngoba wathi uzongilinda ngibuye, linda ngibuye, I hope ungikhumbule. Phela sekusekaba shumile minyaka yadlula ngasibona isithandwa sami manje nje ngiyakhumbula mazuzu. Ngikuthola bengipusha imokolo nawe busy ngesikolo. Bengizobuya bengisaphandilobola inkulungwane nenkomo nganasikhathi sobuthongo. I was putting the work for you my baby. Loko kushona amalanga ngibheka iphete. I got a special bond with you my baby and I pray to the Lord to keep it sacred. Shumile minyaka yadlula ngasibona isithandwa sami manje nje ngiyakhumbula mazuzu.